certain usage to commander. Chinka na kitu cha kunteli na kutaje uhakika maisha ukweli wachumba DM awane tikeli loka nitashem kesho kaja kweli ndo maana mina kupenda mwanke siwezi kuacha upendo pote uongo njo na utamu kule dada kulifata tunuse pote mwkia weko matitapea metuwa nani nende ukweli. Moyo ash ash do shafeli nende kas kas kima isha ukweli mungia weko matitapea metuwa nani nende ukweli. Moyo ash ash do shafeli nende kas kas kima isha ukweli kwa nini nini mema niwe mungia nani we my girl number stress yana mama usha nifanya kala. Siwezi micheza kupata potea, siwezi kuganda nataka sogea. Mama kari ya chuma kabla janza kogea, sambono menuna na unataka siofea. Mukia, weko matitapea, naituwa nani nambi ukweli. Moyo ash ash eh dosha feli, nende kas kas kimaisha ukweli. Ash 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 ash. Certain news you to command.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.